Eyonga tufude ya basomesa abazadde n'abaddukanye somero lya government lya Lukonge Church of Uganda Primary School erisangibwa mu ngombra yina kisunga mu district ya Mukono basatire oluvannyuma lw'okutegeera konti government ya kuyisa olugudo lw'eggaali y'omukka mu somero lino era lya kusengulwa mu bbanga eritali lyewala ekintu kye bagamba nti kyantaataganya ebyensoma. Omukulu w'essomero lino Gary George bino abitegeeza omulabirizi w'emukono kitaffe mu Katonda NOC Kitoka Godo abadde agenyiwaddeko mu ssomero lino n'amutegeeza nti era n'abazadde siberufu mu ngeri y'okubeeza abaana ku masomero nga bangi balemereddwa okubazzaayo so nga abandi ababazizzaayo bakyalemereddwa n'okubawa ebyetaago.
Senga abasomesa n'essomero twawulira omulanga obwobubaka obutugamba nti leero yatuyitamu twenyamira nnyo olw'ensonga nti olwedenga ettaka lye tulina ttono, tulina chaachi yaffe, tulina bulooka eno ne bulooka eri wali, tulina staff quarter zaffe nga yeeyo, tulina ennimiro z'abasomesa abasomesa abadde batakulirako awo na wali emmanju n'ekisaawe kyaffe abaana we bazannyira. Ensonga endala taata, tulina okusomozebwa kw'abasomesa nti abasomesa benina batono nti abaana abo tulina abaana abamu kalaamu peni tebasobola kubyetuusaako olw'ensonga nti abaana baffe betulina abasinga babeera ne bajjajja baabwe. Kati ogenda okumutuma ewaka gamba jjajja tetalina, era saa zino we njogera taata abaana abamu tebanaba kudda.
Omulabirizi Kagodo.